kulankan walanka magaca isdhexgalka bulshada oo muddooyinkan dambe ku dareeraya degmada Wajid ee gobolka Bakoola iyo waliba ku qayb galeena mas-uuliyiin ku dareerta wasaaradda walbarashada dawladda federaalka Soomaaliya maamulka degmada Wajid iyo qaybo shil dubunga bulshada magaalada Wajid oo ay ku qayb galeen koobka ciyaarta ee lamada kooxood ee ka dhisan degmada Nkurenti iyo waliba goobta ku hadalay gudoomiyaha ciyaaraha degmada Wajid oo ka hambalyeeya kooxdii ku guuleysatay koobkuna
geeyay kamay barrogne isbartiibada degmada Wajid mayba koob oo hadsooday lama bilood ibar amal hasooday oo koobka saytii oo neendhkii gudoomiyaha degmada Wajid Maxamed Macalin Yusuf si leenka dhirigiri dhalinyarada degmada Wajid gaar ahaan sportska degmada geeyka markan gabagabahan ay finaalo la finaala asidii kulli lama koox ya askirti lamadaas koox oo FC ARD iyo FC Galbeed ya finaalka askiri markaan lamada tan kale nasiibka ku heeli tiida kale may badegmada ragda madooyinkan dambooyi may ku socday hormar ee wiin hormarkaas ay tii aragta ilaahay ku soo koow dadaalsha may balaaga degmada Wajid Maxamed Macalin Yusuf sadoon aragteed aragahay
aanu ku mid ah masuuliyiinta ku qayb galay tartanka koobku iyo bugaadiyanka waxda ciyaaro ee degmada Wajid iyo lamada kooxood ee ka dhisan oo ciyaar ajeeb ah habaan dhigeen
walaalna meel aan fadhiinno final ciyaaro in iska kooyta sida goobtan buurigadii ha socdan tiimamka tiimamku mid ah finalka in ka dambeeytaan iska heereen tiimamka oo shal ee Galbeed iyo ARD tiim yakulee finalkan iska heeri insha Allah hadii Ilaahay yar sidoo aan taawayaan kulli insha Allah hadii Ilaahay yar dhamaan maamulka iyo jeeldoon ee asaabta kale oo dhalinyarada dhamaantii oo bakulay waan ku qayb galnay ee bulshooyinka ee gabagabadaasi oo koobka sahan iska kooyna insha Allah hadii Ilaahay yar
koob muulanka magac daray isdhexgalka bulshada iyo muddo ku dhawaad ee lama bilood ee ku dareeray degmada Wajid ee gobolka Bakoola kaasayti oo wasaaradda sportiska iyo kuwada siyaasadeed dhalinyarada lan kariir gelin lahayay waana korlanka qaadan lahayay xirfadii oo ciyaaraha